Ebbeeyi okugulirwa ebintu erinnya n'ebitundu bisatu n'obutundu tundu bubiri ku buli kikumi mu myezi ekkumi n'ebiri egiweze ku nkomerero y'omwezi guno ogwokutaano. Akulira ebibalo omukugu mu bibalo mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics, Samuel Echoku, agambye nti kino okusinga kivudde ku bbeeyi y'amafuta erinnye n'ebitundu kumi na mukaaga n'obutundu mukaaga ku buli kikumi, ate ng'omwezi oguwedde amafuta gaali ku bitundu munaana n'obutundu musanvu ku buli kikumi. Kampala kye kitundu ekisinzemu okubeera n'ebbeeyi y'ebintu eby'obuseere, ate Mbale n'ebeeramu nekibeera ekitundu ekirimu ebintu ebiri ku bbeeyi eya layisiko. Godfrey Magomu, omu ku babazi b'ebitabo mu kitongole kino ekya UBOS, ebino yabirambuludde mu lulimi Oluganda.
Atundira ku kibinja ky'amazzi, amafuta n'amasanyalaze, ebintu byasinze okuleeta enkyukakyuka oba okulinnya mu kibinja kino. Tuggyeyo amafuta aga petro, diesel, amafuta ag'ettaala naye yalinnye n'ebitundu 25 n'obutundutundu 4 okuva bwe yali ku bitundu 7 n'obutundutundu 5. Ate gas kwe tukozesa okufumba yalinnye n'ekitundu kimu n'akatundutundu kamu okuva bwe yali asse n'akatundutundu kamu.